Basta.
Thank you, Father, for your love and blessings. Dating me pain, Findu no more can have a change.
Thank you, Yahweh.
Thank you, Father, for your love and blessings. Dating me pain, Findu no more can have a change.
Thank you, Yahweh.
Oh, Yahweh.
I go high, find my name.
You are a blesser.
From zero to hero. Barwa ni badaba.
From wachita mumwe uhandi. Hawe teti nondolo.
Kutariye kumwa mpunya.
Paya we teti nondolo.
Thank you, Father, for your love and blessings. Teti mepeine. Vintu no mwaka na vichinja.
Thank you, Yahweh.
Thank you, Father.
Tekela muntu the wana si udani ngani break ya kolola bati Teti mbepe ino ye na fichinja Tenzeri kapyo pyo wa yawe wa fichinja Afi upiti kubaja ushinga done for Last year poverty enzo ni konka but Guess what pa yawe wanavikonza Believe yourself osa chetekela muntu people Rekentyo kumulungu wazawe luza kwati Teine uli ya basulile mu society Tikapita vale tifo sheka kaya kui Luka mina ondipa chambaso Bashie mawai sula mado yali fomona No lie nalilandila mapalo Yali aine matumene mubalo Kufika pano napita kumu makwenkwe Ndiye china lenge sakutini joine pente Wana nisula wana ni dumping hapo Kulimwe bashie mafsiza kaishitika pokwata Hopu na faith itakwa bati laki Kupanga history from Jost to Abu Dhabi limo Walwa ni wandi ndaba muna muma inboxing Texting hi kamzungu my bestie Jailo scholar sashia
Thank you Father for your love and blessings Getting me pain Fintu no mwaka na vichinja Thank you, Father, for your love and blessings. Teti mbepeine, vintu no mwaka na vichinja.
Thank you, Yahweh.
Oh, Yahweh. Tutotela, Yahweh.
Teti mbepeine, vintu no mwaka na vichinja.
Oh, Yahweh. Tutotela, Yahweh.
Teti mbepeine, vintu no mwaka na vichinja.
Hey, Mr. Mofia. Chasachiani Dre Jailo si Zambia Eulia Kamuzunguze DJ Kat DJ PMC Hey Bashiru Ono Iwozi